Westside Music Blog.
Sounds professional.
Yeah, it's a boy HK1, baby.
Etumani mbotwa kula mfoto.
Tom's on the beat.
Nexus Tom Z.
Akari kufuna.
Shikondi chango.
Akari kufuna.
Shikondi chango.
Formula winner, wilela kwe wachoka sukali wakamina. Diwa mova senili momo mafina. Yenze dodi chikondi changa unatayanga mamina. Unaniluka wapwelela ndiwe galu. Uloni ukopo unapakisa udalu. Ungali pasegu mayei choka international. Nikalika mwana nyombo kumwa fama kafini.
Akari kufuna
chikondi changa.
Akari kufuna
chikondi changa.
Veo funa vaba kazi sinijama. Ufuna nsovele seloni maluzinga ndrama. Uhule ngachi mbuzi cha baba. Ufanika pembelo apura kata baba. Viva kuruva konezo vikulila mova. Vikambo nivuta na yandio nenzo sova. Yelo chimudela chako china ni chako. Kwe papras vene wani chita kumutima ni matempa.
Appreciate the lit you have. Yeah, yeah. At manzi akataika sunga adobe. It's over.